sobabini kuba sihleli iminyaka sobabini sadlula nobunzima sobabini basokhulisa abantwana sobabini sobabini masihlali sobabini sithandwa sawa undibona ukuthi
Yeah.